Ayayayay, mina singahamba la kugcwele ama-parasite. Umuntu wakhona ongathi parachute uyalenda manje manje, mara sikafuna lokhu nalokhu 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 nalokhu. Hayi, kanti yini la? Hayi, ngcono mina ngithi cwe.
Yeah, baby, in the back, he's... Musa,
baga.
I wanna baby,
yeah.
Baby yangidina, I wanna baby,
yeah.
Baby so ya papa,
yeah.
I wanna baby,
yeah.
Baby yangyanyisa,
man.